Remember where you come from. Zambian music problems don't see
old. Mashikiwa neka monga nele 19. Nefuzi na choka pati neka lipasini. Bafana vabwela neka limo 18. Manyimbo ya choka neka limo 18. Mashikiwa neka monga nele 19. Nefuzi na choka pati neka lipasini. Bafana vabwela neka limo 18. Manyimbo ya choka neka limo 18. Neka limo 18. Nikalimo 18. Nikalimo 18. Muklap, Dangena, Chadiva, Chapena, Mavela, Black Table, Vimova, Black Label, Magelo, Montelo, Savannah, Tequila, Jalila, 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 Vendera, Bentena, Vapaka, Chirina, Bemako, Bemako, Chokako, Mujira, Peteka, Mochila, Godfather, Nidila, Wambela, Wasila, Kulibe, Kulila, Kulila, Kulibe, Kujama, Kulibe, Pejama, Nilibe, Kugona, Kulibe, The Moon, The Star, The Sun, The Sky, My Wound, My Scar, The Pain, The Lie, The Wish, I Die, The Sea, Me Fly, I Kiss, The Sky, Ni Do, Or Die, The Snake, The Cat, Ni The Rat, The Dog, Ni Kalimo 18, Veshi Ioneka Monga Nele 19, Ndefuzi Na Choka Pati Ni Kalipasini, Bafana Vapwela Ni Kalimo 18, Manyimbo Ya Choka Ni Kalimo 18, Veshi Ioneka Monga Nele 19.
Nikalimu fashioni, nita uka maiko, nita ne Jacksoni. Bafuna bifwa wonda ba de starvingi. Chiba baba kero yao naisi ya pasini. Ni maponi, kangono ni kingi. Sini kwesa flag boy, I'm still wavy. Man of integrity, R.I.P. Levy. Bakari kuliza jombo fulu ni ba navy. Mugemu na kwa nisa 20 something. Dine legend they don't want to mention. Kayenze movie boy ndine starring. Sini feta, I'm still shining. Look how I'm tripping. Monga cheni fountain. On top monga mountain. Toma still doubting, but I'm not stopping. Sini gwila bench, nikalimu 18. Befe valimu waiting.
Meshi ioneka monga nele 19. Ndefu zina choka pati nikalipasini. Bafana vabwela nikalimu 18. Manyimbo ya choka nikalimu 18. Nikalimu 18. Nikalimu 18. Nikalimu 18. Veshi ioneka monga nele 19. Ndefu zina choka pati nikalipasini. Bafana vabwela nikalimu 18. Manyimbo ya choka nikalimu 18. Nikalimu 18. Nikalimu 18. Nikalimu 18.
Remember where you come from. Zambian Music Promos.co.